si dane kakhulu wena sesisiqhibo esisiva sivela ku director general of arts and culture eyona ndisidanisa kakhulu into yobana esisiqhibo besize kuthi sisiza nomphathiswa lapha esiphondweni ukubana inkululeko izakhunjulwa apha ekhaya kulunyaka into esidanisa kakhulu ke into yobana neso sigqibo sasisisigqibo sisiva sithethwa ngomlomo bengekho nto ibhalwe phantsi ngoku ke nesi sobana iyasuka apha ibheka eBhayi nayo iseza ngomlomo ayibhalwanga phantsi so besithi ke thina ke noko urhulumente umele uba xa esasaza izigqibo zakhe ibe khona into ebhalwe phantsi ezawuthi ke noba ngaba uyaphinda uyabuya uyajika ebantwini uthi hayi laa nto bendiyithetha ibiyinto ebendiyifumene ibhalwe apha phantsi so sibonakalise ke udano kakhulu ke xa sisiva into yoba ngoku ijikile le nto yayizoba sabanjwa lapha emakhanda izawubanjwa leBhayi sathi ke siyacela ke kuba uDG yena uthe uyawunyanzeleka abuyele kubaphathi bakhe aphakamise le nto ngenkxalabo sinayo ukwenzela uba baphathi babo ke ngokumphathiswa kule case akwazi ke ngoku yena ukusinika okwezizathu into esiyifunayo ngoku zezizathu ezibangela uba kube khona utshintsho kuba indawo yobanjelwa eBhayi sizokwazi nathi ezo zizathu ukuzithetha sizixelele abantu.